Mwaise. Mwewewe la nshini shandela nda. Wafitala kalanda na lesi. Tawazo nkapwelo wakuchalo ila ntinyai.
The industry.
Agatu menkweshe nzeo njipusha nde chuchuti kakumpashi efo mbona na fimpeshi. Hamenso ya ndita afuala emundelosha. Kufintu mbona uwaida no watch. Independence squeeze njewa kofishe fole sefi. Chalo balu ilile cha bali chona ula. Tule kondema racism kuwa sungu. Patao kamu fweka tule ipatule mitundu. Ichalo chandila ndi afulo mkuba. Bati chipala kwata mami nrozi ya likuba. Ulandu wa malidasto kwata wafulo bupuba. Njelele niko kufyo na landa munchikatanga ninduba. Gacha kushini na nishi ni kumutima na kumi. Zambia chiri chalo chakubombelo kuria. Salari ipo kuri budget itaula folande. Chari umapa na mande moneka kwa nisande. Ande apa kwa tita kwata yusipede. Gawa kupisha nina ni wasosa ifi ulande. Feri rubana system kale vapenye. Topali finger chinja na ngubuteko twinga chinja. Ndemiva it's a hard truth to swallow. Na koku misepera na shisendwa nechalo. Ati we the future leaders of tomorrow, yeah. Demo na mufe wacha kolwa na maule. Cash mukomboni mwisu ida manudu piki. Yatuma mode otu kopwa na machai nizi phone. Raw model vena Anita. Vena Haili sika yungu na bambi avafula. Vailo video ya fume ya maibusa. Ngana rande fona mwene kunabe mkaka na besa. Social media adio na ulapa fionsi. Nifue boba mzungu belela pabonsi. Umwanche befishu fia chitika kuntambi. Ati umwana kashichitenge kumushirimbi. Government ukuba wrong. Iwe right muzambia chalo chandi. Iyo ni risikini. Uchushivuka liuka papata sana mune. Golentarika kepshe kinzi malembe. Upubanga tepa Facebook nishini mapepa. Front page letika mbwiri kubaka lampa. Gachinshi cha shupa. Nifisha lufia nyabe vila ichalo mwaliwaleka kovale yendela. Na masambiriru hapa nomba. Yari ya digitala. Minister of education kufula fe edagiram ala. Kwa wafe ma politics yansalapa. Onse ku lila pabantwe kwa fwaya. Ama politics ya fiongo na violence. Nishfoba lea tule kula vale tuwewe shi no sense. Zambia tuchita adwese amali ya shiabu puba limo kuno limo. No kusha aya manu. Awaku wata power, tawaku wata idea. Awaku wata idea, tawaku wata power. Bantu, ishfuile vateke ya bantu. Vale teka fe imiefune fiunsu. Somo neno kuina na avena. Kwa tewa umebambino kususha vale susha. Tatua kwa tama natural disasters. I guess we are born natural disasters. Mushose kanavo. Pakuikala wino kamongo nwanavo. Kepshe bifulo pirato cha mafumba. Goleti wufi protesting ba mumpanga. Zambia chalo chandichila nte kunyachila mpenseko. Ufuile wakosa nenshi mbyule imyako. Mwana walipua puwechi tende kunsapato. Walingira puwechi toya kufuwa enchito. Baba sparks ukubai kata. Nanomba patala fuma. Gava no murandu nishichireta chamu pinguila. Foninga landa kofi. Fuli Mandela. Shout out to Mr. Bowman Lusamu. Mao Sam. Na wambia bondu mbwili oku. Opu na fiumfuika ini bani.
The industry.
Nama kadoku. Nebo nani partisan. Ndanda fefo ndemo na ini bani. Young Alf. Alanis. Nizo Records.